sifa zote za mimi na kwako. Takushukuru siku zangu zote hadi mavumbini. Mkuu Mwokozi wangu, sifa zote za mimi na kwako. Takushukuru siku zangu zote hadi mavumbini. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Chungu ulopitia ya huzunisha, mchafu mienye safi wenye huru. Hata kaburi ulitwa ushindi pale, milele tuwashindi. Machungu ulopitia ya huzunisha, mchafu mienye safi wenye huru. Hata kaburi ulitwa ushindi pale, milele tuwashindi. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Upendo ulonionyesha Bwana, mikukimate mijeledi yote. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi. Milele tuwashindi. Kifo chako ni uhai kwetu, milele tuwashindi.